zam zomthende.
Yebo mfundisi.
Nisho ukuthi njengoba izwe lonakala lokuqhubeka limoseka kangaka sezombona nje uNkulunkulu.
Yebo mfundisi sasombona ngoba senzakala.
Nani bobaba nisho ukuthi nizombona nje madoda awu.
Amen 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 amen. Amen, 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 amen.